usizo senkosu Jesu singanele yebo nami ke kanti bengingubani ngize ngithandwe kangaka izulu Senkosu Jesu, yebo, singanele yebo, kanti bengingubani, bengingubani, nginakekelwe amasu, isibusiso ke. Yeah.